hatupendagi umbea, hatulewagi vibaya, halaipi madela, lete madili hela, Tandale sio makole, Kambale tuponi mpole, na haso maso maso, nafuta jasho jasho, soma mtoto wa mama, kula sana manyama, itulede ndiyo fest, chimbo mpaka west, uswazi hamsha popo, mzuka upige makopo, bajuka kula bata, kujuka puska maka, mindo center doni, sio center zoni, dom kanda ya kati, pamba na vunja kabati, biga mlembo zeze, tuende tuluke tucheze, majungu chini kapeti, uzungu sio kubeti, taji mwenyewe kibanda, biti nipewe la panda, ganja haina kibali, mkwanja ya fulu kamali.
Bado nazidi kukaza, che, 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 che. Wanasema kwenye game na wakimbiza. Soni hatari, cheki nazidi kukimbiza. Wote wako down. Wanasema kwamba mimi hatari kwenye way. Acha kabisa maneno, piga makazi. Watu napiga piteno. Sihoni hatari kusaka madoo, kusaka mishito. Che, che, che. Kupiga mikazi. One gonna this, one gonna ponda, one gonna this, one gonna this. Na sidi kudelta, na sidi kondelta. Che, che, sky kiboya, sky kiboya. Nasaka mishiko, nasaka mishiko. Wacha najua, mimi hatari. Na baki na kaa, chini na waza, vipi. Che, 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 che.